Essuula ey'12. Kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. So temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwebiri Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Kubanga njogera olw'ekisa kye nnaweebwa eri buli muntu ali mu mmwe, alemenga okwerowooza okusinga bwe kimugwanidde okulowooza, naye okulowoozanga nga yeegendereza nga Katonda bwe yagabira buli muntu ekigera ky'okukkiriza. Kubanga bwe tulina ebitundu ebingi mu mubiri ogumu, naye ebitundu byonna tebirina mulimu gumu. Bwe kityo ffe abangi tuli omubiri gumu mu Kristo, na buli muntu tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Era bwe tulina ebirabo ebitenkanankana ng'ekisa kye twaweebwa bwe kiri, oba bunnabbi tubuulirenga mu kigera ky'okukkiriza kwaffe, oba kuweereza tunyiikirenga mu kuweereza kwaffe, oba ayigiriza anyiikirenga mu kuyigiriza kwe, oba abuulirira mu kubuulirira kwe, agaba agabenga awatali bukuusa, afuga afugenga n'okunyiikira, asaasira asaasirenga n'essanyu. Okwagala kubeerenga kwa mazima, mukyawenga obubi mwegattenga n'obulungi. Mu kwagala kw'abooluganda mwagalanenga mwekka na mwekka. Mu kitiibwa buli muntu agulumizenga munne. Mu kunyiikira si bagayaavu, abasanyufu mu mwoyo. Nga mubeeranga baddu ba Mukama waffe, musanyukenga mu kusuubira. Mugumiikirizenga mu bunaku, munyiikirenga mu kusaba. Mugabirenga abatukuvu bye beetaaga, mwanirizenga abagenyi. Musabirenga ababayigganya, musabirenga so temukolimanga. Musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka, mukaabirenga wamu n'abo abakaaba. Mulowoozenga bumu mwekka na mwekka, temwegulumizanga naye mugendenga n'abo abatalina bukulu. Temubanga ba magezi mu maaso gammwe mwekka. Temuwalananga muntu kibi olw'ekibi. Mwetegekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna, obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna. Temuwalananga mwekka ggwanga abaagalwa, naye waakiri musegulirenga obusungu, kubanga kyawandiikibwa nti, "Okuwalana kwange nze ndisasula," bw'ayogera Mukama. Naye omulabe wo bw'alumwanga enjala muliisenga, bw'alumwanga ennyonta munywesenga, kubanga bw'okola bw'otyo oli mukumira amanda g'omuliro ku mutwe gwe. Towangulwanga bubi, naye wangulanga obubi olw'obulungi.